bahlale basivalele ngiyayiva ke le nto ayi iyashoke le nto ithi bo ilockdown ay ay iyosiphele ilockdown besingadlalini abanye abantwana okokugcina ay u-level 3 manje seshintsha magiya ilogi ithi bo ilockdown iyosiphele ilockdown iyosiphele ilockdown.
Thank you. Pukule, 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 pukule.
Thank you. Yeah. tanola milumila usubuyile betimizwa yam tumamina abengwile manje sengbuyile ngichimi ngiphethe imali ngimile mina ngiwini lotto I'm gonna give you that dough ashedlule mabo can't keep you on the low baby what I'm gonna do can't do without you yes baby yes I do marry me please
sukela sikhathi bengimakhono ukuphila ngaphandle kwakho manje buyile sukela sikhathi bengimakhono ukuphila ngaphandle kwakho manje buyile.